made me fly. Whoa, whoa, from a little tiny ant to the birds up in the sky, we could swim with the dolphins, we could climb on Mount Side, we could hunt for the lions, lay beneath the stars at night, for greeting our existence underneath the moonlight. Whoa, 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 whoa,